UG. Come with us. Everybody need someone to live. Yeah. Kulia mweno kwelu ndai. Kumu kunda weza. Kuli chilo nye nindonda. Ninda musia. Nimbuza. Nindonda. Baby. 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 Iwe baby.
Iwe baby.
Nobody can take this love.